Seyazi uba ndihlala ndibalisa ndidibana yeyi ijeni yakho fundini isuka kude sowusuka ndazenzela ilantuka i-album yegospel ngelaa xesha ke thina sasisuke yayikukusimangalisa nje because wena wayindethele erumini and yantswembu yathengisa yabo. So kwesi stage okanye kwesi standard ukuso mna ndiyithandabuzi mna uyadizeva bobelapha and usaya kude ndibana yam. Keep up, keep up. Jonge phambili ungabuyi ngamva ndoda. I'm proud of you.